Omulungi wa Uganda bwafanta, ekitiibwa kya Uganda kyafanta, abafuzi ba Uganda bavuma, tulina wabikuza bakyeruppe, enguudo za Uganda zaabumuka, tutambula tusaba obubenje bwasuuka, ne poliisi ya Uganda business, olukukwato yo kapito gwe mwerabire. Police ya Uganda business.